Love is the plant of life. When I say I love you, I mean it. Jamu culture.
Ori na ko bwati nkuba, etungo makena kuna genda. Murio na katonda ya kuwa. You make my day.
Bomwe nyobanga, chimuri cha rosa, nga chimuri sa love.
When you smile, ebizibu byonna binerabisa.
Since you come away,
obulamu bwali ng'obwalinda kwe. Nkulowooza ng'obudde bw'ensonosi, awakasana wekawoomera bosi. Bwe ninda kiyita kyosi,
nandikwata mulya mpiki.
Engeri eyo gy'omwennyamu yentawanyiza obwongo bwonna. Oba olyawo nandikwesonyiye,
naye bw'omwennya nfa.
Olinaku gwe kinkuba, ekimwabakenaku n'egenda. Mu byonna Katonda by'ayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekimwabakenaku n'egenda. Maso kulaba ebintu bya Mukama birimu nabyo kyekubira.
Kalandira atya obulungi obwali maze ekyalo n'abuwakwe.
Apana laba
bontemagana ng'ekirombe kya zaabu. Mulungi atayomba talina tabu.
Ne bweli bakakutiya ganyegudde diyiye kivuliya.
Bwe ndisombera ebimererezi ne tulya.
Ekidede bweru kikute bambi mwenya omusana gwake.
Labayo obudde buzimedde
bambi mwenya enjuwe yake. Olinaku gwe kinkuba, ekimwabakenaku n'egenda. Mu byonna Katonda by'ayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekimwabakenaku n'egenda. Mu byonna Katonda by'ayakuwa. You make my day.
Mulandira okusibuka okwagala.
Kakuba katumbya katonya mukireyo nga mpomerwa.
Together we ran you, we crashed the mountains. Where are you?
Yeah. I will follow you. Wejokola nawe follow me. Yeah.
Oli kiswa ekibukamu okwagala.
Akuna ku planet Earth
ndayira teri akusinga ku mwenyo. Because when you smile,
when you smile,
you take me a mile,
you take me a mile.
Ontunuza kandi bengalyenga makuja eri ku kyokero.
Guna mutawana ebyo byomwenya
ogenda kunzita nze. Olinaku gwe kinkuba, ekimwabakenaku n'egenda. Mubyonna Katonda by'ayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekimwabakenaku n'egenda. Mubyonna Katonda by'ayakuwa. You make my day.
Jambi kalicha kiriya picha. Praise be to my
God. Remember where you got it first. www.djericom.com.